Lil P, AP,
check it out, girl.
Yeah, baby girl. Shaku pata sasa. Ewan and Dio.
Flow. Baby like you know mimi, boy niko na do. Sita kupo, shake yo kipuno kial. Bushe jumi, koro kial, pussy by a solo. Wende zetu hop, tuka shake a dog. Lock your door, shut the phone. Niko full shangwe, niko na touch the show. You look lovely, baby on top, yeah.
Nipenda ya kiswa, nama shambulizi. Mule misingi ya po.
Kwanza mina wewe kupatana, mgonjwa wa mapenzi mina hisi nimepona. Nilitafuta mchumba mtaani kila kona, lakini sasa nimekupata, tumenisoma. I hope niko on time, I'm not late. Shika yangu number, don't you forget. Niko tayari niwe nawe, no need for date. Matele wangu hands up, tume celebrate.
Nipenda ya kiswa,
nipenda ya kiswa.
Nama shambulizi,
nama shambulizi.
Nile mifungi ya poe.
Show rendo ya napenya. Nilikupenda tangu awali, lakini hata nikasita kusema. Mambo super girl, ushanipata. Mami and dad pia wao wanangoja. Mimi na wewe tuvishane pete. Daima milele uwe wangu niwe wako.
Unipenda ya
kiswa,
na mashambulizi.
Chakupata sasa, Ewan and Dio.